Izo stresi za kudai wa makodi uko nyumbani, kwanza zitupe mbali ndo upige hodi umundani. Na ukitaka ushauri, bora uende angaza. Hapa ni kula vizuri, kunywa kujigalagaza. Ito kiuno kakupa mamama, waonyesho na votingisha nyamama. Na mabisho acho ni kushika tamama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, 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 umeka inama inuka, inuka, inuka. Vipi umekuja klabu na umeka kinyonge umejinamia?
Juma, aiz Juma.
Kama unyu ulabu, agiza taka soda kakuzukia.
Juma, aiz Juma. Harmonize it, it's Juma.
Shida mikosi na tabu, kila aliepo hai anaibiti.
Juma, oh it's Juma. Toshkazi,
we dada, Juma. Nyonga wakune bibabu, mida mida utawadangia. Kiuno kakupa mamama, waonyesho na votingisha nyamama. Na mabisho acho ni kushika tamama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, umeka,
Juma.
Umeka inama inuka, 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 wedi.
Ainama, ainuka, ainama, ainama, ainuka. Ainama, ainuka, ainama, ainama, ainuka. Mwanama, hamba puza manja sichupindula. Mwanama, hamba puza manja sichupindula. Hey, chaba ni mwenye kite uwe na man. Ayaya, auya. I get what's in my shit to la vi. Achu. Alana wasala. Tawani wanna get there, why not?